uRuth 4:1. Ubuwazi wenyukela esangweni, wahlala phansi khona, bheka umhlengi akhuluma ngayo ubuwazi, wadlula wathi kuye, "We, wena sibanibani, phambuka uhlale lapha." Waphambuka wahlala phansi. Verse 2. Wathatha amadoda ayishumi kwamalunga omuzi wathi, "Hlani phansi lapha ahlala." Verse 3. Wayesethi kuyo umhlengi, "Unawomi obuyile ezweni lakaMowabi uyathengisa ngesixephu sezwe esasingesika-Elimeleki." Verse 4. "Bengithi ngiyakukwambulela kuwe ngithi, lithenge phambi kwabahleziyo lapha naphambi kwamalunga abantu bakithi. Uma ulithenga lihlenge, kepha uma ungalithengi, ngitshele ukuba ngazi ngokuba akakho ngalihlenga ngaphandle kwakho. Mina ngisemva kwakho." Wayesethi, "Ngiyakulihlenga." Verse 5. Wathi uBowazi, "Msukwane oluthenga izwe esandle sikaNawomi, ulithenga nakuRuth wakaMowabi umkamufi ukuba ulivuse igama lofileyo efeni lakhe." Verse 6. Umhlengi wathi, "Anginakuzihlengela lona, ufuna ngone ifa lami zihlengele wena ngokuba anginakukuhlenga." Verse 7. Lokhu kwakunje ngokuhlenga nokwenana endulo kwayezalo ukuba kuqiniswe izindaba zonke, umuntu wakhumula isicathulo sakhe wasinika umakhelwane wakhe, lokho ngubufakazi kwa-Israyeli. Verse 8. Umhlengi wayesethi uBowazi, "Zithengele," wakhumula isicathulo sakhe. Verse 9. UBowazi wayesethi kumalunga nakubantu bonke, "Ningofakazi namuhla ukuthi ngithengile konke kwakungokuka-Elimeleki lakho konke kwakungokuka-Kiliyoni lokukaMahaloni esandleni sikaNawomi." Verse 10. "NoRuth wakaMowabi umkaMahaloni ngimthengile abe ngumkami ukuvusa igama lofileyo efeni lakho, ukuba igama lofileyo linganqunywa phakathi kwabafowabo nasesangweni lendawo yakhe. Nina ningofakazi namuhla." Verse 11. Bonke abantu babesesangweni namalunga bathi, "Singofakazi. UJehova makenze lo wesifazane ongena endlini yakho abe njengoRaheli noLeya abakha bobabili indlu yakwa-Israyeli. Ucebe Efrayatha ube nodumo eBhethlehema." Verse 12. "Indlu yakho mayibe njengendlu kaPheresi uThamara mzalela uJuda ngenzalo uJehova yakukunika yona ngalentombazana." Verse 13. UBowazi wayesemthatha uRuth waba ngumkakhe, wangena kuyo, uJehova wamnika ukuba akhulelwe, wazala indodana. Verse 14. Abesifazane bathi kuNawomi, "Makabusiswe uJehova ongakushiyanga namuhla ungenamhlengi, igama lakhe malidume kwa-Israyeli." Verse 15. "Uyakuba ngumbuyiso wokuphila kuwe nomondli ebudaleni bakho, ngokuba amalukazana wakho okuthandayo omuhle kuwe kunamadodana ayisikhombisa umzele." Verse 16. "UNawomi wamthatha umntwana wamgona esifubeni sakhe waba ngumzanyana wakhe." Verse 17. "Abesifazane abakhelene naye bamutha igama bathi, 'Kuzelwe indodana kaNawomi,' baqamba igama lakhe ngokuthi u-Obede, yena onguyise kaJese uyise kaDavide." Verse 18. "Nazi izizukulwane zikaPheresi, uPheresi wazala uHesironi." Verse 19. "Hesironi wazala uRamu, uRamu wazala uAminadaba." Verse 20. "UAminadaba wazala uNahishoni, uNahishoni wazala uSalimoni." Verse 21. "USalimoni wazala uBowazi, uBowazi wazala uObede." Verse 22. "Obede wazala uJese, uJese wazala uDavide."